Okay, rabbit. See my damn tool. Pia mi wanga na mipango. Na run streets za Nike po kwa mwona kanjo. Jua na jua mini jua. Au ingine kando. Club mini present. Fashion pia latest. Dema na match my straight living. Beyond your life. Na choose na penda breakfast. Iwe soft car blues. Alafu mula. Lady Karun. Cheza premier gauo. Leo mim sharp cuts for the end of war. Akili ni mbili, God will need to do. Sorry, matter some text to the duo. Swizzy, ishi bila VIP.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila chapa.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila wifey.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila jaja.
Ishi bila, ishi bila.
Nisha zoe. Nisha zoe. Nisha zoe. I'm back, baby. Lakini top kwa chat au mabonzo. My best wa top cut. Wanatemia my fans match at you speech kuniliko. Wambia ni ule boy. Upiko gali bila mwiko. Yule boy. And a great wall na yuko digital. Yani kwa ufuki.
Yeah, working with the best.
Uyo nani na nani. Category the rest. Niko mali. Plani. Dunia inanitest. Mademo anofa bubi na kiss. Watoke kwetu. Kiss ya nini ada Judas alikisi yesu. Ipi ya piko crowded. Kwa ni drinks ni bure. Tanzania uniambia.
Mistari menda shure.
Swezi ishi bila VIP.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila chapa.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila wifi.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila jaja.
Ishi bila, ishi bila.
Nisha zoe. Nisha zoe. Nisha zoe. Nisha zoe. Nisha zoe. Story of my life, manze. Okay. To whom much is given, much is expected. Niliambo hivyo na Steven vile alisikia kasese ngoma yangu rusha. Ndani ya tenje la Hispania ufupi. Kati viza machinku wati nimelost. Mushinda kwa teli kila siku. Sauti yangu squeezy. Domleo wa mgambo na nukweli kobe. Ili nishindanga res kitambo. Au bado bike puncture. Itoe barabara basi nawa. Ndio siku stembelewe na panya. Tuluwa jua kama rafiki yani chanda na pete. Tukujua yao riziki. Ndio ni watete ilikuwa form 4 easy. Chile, pepa ya mwisho, psikolojia usema wangu bebo kwa jicho. Mwaka dreli announce at a drop the detox. Kuna siku wali mbaya bajia chipo kali, fiani awa say. No doubt walikuwa maari. Filipi di belt tight, ndo ibebe chuma baridi. After lessons, bado walienda hunting shilingi. Mafly now duty, mkono trigger happy. Wholesale bila wachi, wakafungwa chapi. Zile zaleta doba na fungua droba na, toka step kadha. Na waku wa rada, mafly nyuma yao wana creep kaki vuli. Ashes to ashes, kwa mchanga mwili rudi. Iyo situation yao, ainge saidi watana mganga. Ili niuma sana, nili attend matanga.